remoɓe koltiwiɗe ana nawtoro engrais ngaji saabi guese muɓen ɗe tampi ɓe kolliti en hono ɓe gatta
nokku remeteɗo ana hana moƴƴinede fande ndeman e waɗedele muɗum gam en wala bowɗe ɗum saabi hannde so meɗe sodaɗe engrais ji e wattaɗe nokkuji men remata caggal muɗum meɗe lafa kaake du ko fawta amen golleɗe ɗe nokkuji meɗe sugile hannde sanne ko naari bangal wattude o engrais ɗe gueseji amen so tawi david ana wawi fiyede yalla m heɓa winde ɓaleɓe ko heta guese amen ɗum ɓuuri wilde amen
haala demal wawa haalede joni so engrais indaka no ɗum nawtirte fuu hollitama dow sariyaji demal yaya dumbiya gollowo agriculture tumiña hollitiwiɗe ndemaji ɗi heɗen fuu ko hasindini
par exemple pour
miɗa wawa hokkude misali so ana miili limde guesa bambare ko yata hectare goto heɓa ko yettoto tonngaji capan joyi le muɗum soni wona sooda engrais ko yata kiloji capan tati e joyi ma fa kiloji temdere waɗa hen kila ɗiɗi soni engrais wattama ɗen nokkuji anna bonna ha waluji ka e leydi tomi remata toon ko hewi muɗum jaati so engrais ɗo satti anna bonna awdiji amen fewtuɗe remi ɗum a tawan ñamiri wawa moɓen fa ɓooya
ɓiɓɓe leydi kolti woni hakkillaji mumɓen dow kabaru mon ɗa hakkillo mabɓe nawtiragol engrais ana hani waɗirede dow hakkille
l'utilisation de
wattude engrais guese amen hannden yoɗum tilay sabmi wona bowɗe fuu gasa ƴeewi feɓɓiɓe leɗɗe nannal muɗum ko min remata wawa moɓede balɗe ɗiɗi ma balɗe tatawa bone ɗum fuu ɗum ñolan ɗum yo saabe engrais o to minen ga yoroso min kam yii jaati hannden kulleji amen remetede ko hew muɗum wonko sawi mbitta ñabbilaji bondi aran noon ana wawi yiɗe gorko moɗo ko yata duuɓi capanɗe jetti ma ko ɓurtoon ga ñolman hannden hayeɓe duuɓi noga yaade duuɓi noga e joyi fuu ana sawi ñabbilaji bondi ɗum fuu yo saabe o engrais noon so tawi meɗe wawi ɓuyde wattude o engrais guese ɗen e kulleji amen remetede ana moƴƴi noon
nawtaragol ƴaɓɓitigol engrais ngaji ana wawi wadde kutteji bangal cellal ɗon holtiwide adama bamba dawtoro bangal ngure ley ccrf yoroso
l'utilisation abusive des engrais est toxique
hebbunde engrais e kulleji ko remete ɗum hewtuna bane adama kuddeji sanne le cellal muɗum saabu ko heewi ɗi engrais ji a tawan poson e nannal mum ana jilla hen ɗum ana wadda torraji kewɗi le gurnal tommonte fewde daaba yogaji so ñaami ɗum ana wawi hewtunde ɗum tiɗallaji yoga du ana yuppat ɗum le diyanji soni yimɓe yaata ɗum ma daabaji yaata ɗum tan ana heɓa tiɗallaji yoga jaati calɗi muɗum yiɗa o engrais saabu so memɗe tan calɗi meɓɓe fuu bonan
caggal cellal ɗi engrais ngaji an mbawi wadde torraji goɗɗi hono waylitigol wakkati ɗum holtiwide ka summayga professeur agriculture ley institut de formation professionnel bancas
ɗi engrais ji kulleji bonɗi hewɗi ana le muɗum woni gasi ngaji ka e tétanosi ɗi e nannal muɗum ana matele moƴƴingon ɗi engrais ngaji ɗum ngo saabi hannen so ɗum hewtina bane adama ñabbilaji kewɗi ɗi sifa mumen anda ka jaati soni jamar ana wawi wadde deman tawaɗa engrais ma ɓe ƴeewa da engrais ko hani wattede nokkuji ɓe remata fadde hadde mum ƴaɓɓo sanne ɗum naaton hunde lobbere ɗum ana nafa jamare sanne saabi wattude engrais fa ƴaɓɓito le gueseɗen wona ko moƴƴi
ɗumken ande koltiwide nawtorogol engrais ngaji ana hani waɗerede dow hakkillo yalla kutteji gonɗi dow muɗum banggal cellal e hawalu ana keɓen he jogala remoɓe yogaɓe kañum ko gatta wattu joni o yo nawtorade birigui fo ɓuuri hono joom en sardiŋeji